alaab iyo gulooyin sidoo dantii geeda dadkana aan ka bayrin doontaan jeclaayo madagaali ay gaadidin soo kaxdan. Thank you.
Oh, Thank you.